ngilingile ndingxamile ngesuka ndibuyekile izolo belijakiwe vuke sendimxakiwe bathingile ndingxamile ngesuka ndibuyekile
savana 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 sangena siseli savana safika saphinda savaya ngasela wafundi kabana savana 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 sangena siseli savana safika saphinda savaya ngasela wafundi kabana
bona ngalo mdansi engibiza umayidala ayibuzikhiphwani sifike njani ngantshela ukuthi ngidle nawe noyiesele ngakhozaphani bona bazobuza ngubani ngaba nakho sikhona ufuna ntoni ufuna utywala bheka nazi sisibuza ubheke bani ubheke mina kanti biza ubheka icele ish kanti biza ubheka icele izolo belijakiwe vuke kusendixakiwe bathingele ndingxamile ngesuka ndibuyekile izolo belijakiwe vuke sendimxakiwe bathingele ndingxamile ngesuka ndibuyekile
savana 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 sangena siseli savana safika saphinda savaya ngasela wafuni kabana savana 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 sangena siseli savana safika saphinda savaya ngasela wafuni kabana savana siyadlala kuzeka siyalala utheni puzeka umnandi kekon bayapheka okay inzokusela ndokuyeka ndiyabheka ndiyabhazi bayahleka ndiyadeka ndiyabhedwa uyashesha ndiyadeda ndiyema uzungeka
Savana, 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 safika siphethi savana, safika le party on fire, walala wasala matala, naivula naivala fatala, nabona bantwana babaya, siphethi notywala kubaya, ndathetha nesitwana savana.
Bixepink, lingana lo girl then I think siyovala, utufuni savana, veve, vivi, vovo.
Ayintwana lo mdando uyajayiva cause uyasibona siphethe savana nestayili sethu sibaya siphethe negrants yovaya ayilebhati wavele wayivala ayinto yakhe yendo uyayishaya